kejeli waficha nyeti kwa vijibwaya bendera yapata upepo nilichotaka kishatimia tunasubiri kuiona pepo kwa vile jaka tutunukia ex nenda salama wasalimie habi madawa boho wenye bliji mwenza kona mpanyama haichomi ya na ileta kama ikiwa bichi Mombasa kisheka mbole mbole Kunigande kama ruba mbona kwangu poa poa Biwa kisiwawezi mana watani padhoruba akili wataiboa Mtakacha uhungu, sharti pinda mgongo na chini kuinama Banya kizama kwa tundu, mloweshe na maji ya kitoka melowana Umenishinda ujuzi we kweli gwiji, umenifunga kiuno bila mkwiji Unanipa binono ndizi na soseji, unanifuta chozi unanifariji Nenda salama Wasalimie habi madawa bobo wenye blichi Mweza kona mpanyama Haichomi ya na ileta kama ikiwa bichi
Mombasa kisheka mbole 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 Akinuna kicheka mbole 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 Akitomasa kisheka mbole 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 Akinuna kicheka mbole 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 mbole
I say no no Takitena, in case you don't know He strikes like Maradona, like Maradona, like Maradona.
Ex nenda salama Wasalimie habi madawa bobo wenye bichi Mweza kona mpanyama Haichomi ya na ileta kama ikiwa bichi
Mombasa kisheka mbole 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 Akinuna kicheka mbole mbole
Take over the game.